sasa, sasa. Ni majaliwa yake Mola wetu muweza, siku tulo ingoja, siku nzuri leo twaiona. Mama yetu Christine na Papa Mackenzie leo wafurahia kualika harusi nzuri ya mwana wao Benadi, amepata ua lake nzuri, oh, ua lake lidia wayanze maisha mapya maisha ya ndoa, oh, 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 oh. Hata mama yetu Eunice nae Baba Shadrack wametoa radhi zao furahani, dada Pendo mapenzi, Miriam nae kaka usijeri wampongeza, kaka Benadi mijala gele leo vivu mekote kongo ni vipingo.
Tumpeni
shangilia.